nyowe kyandikomye kulira nfunye n'amalalo mutima kufunya amalo sirira kyalo nze nze ntinno nze nambeemu mwami wela kofunye mumbe jatani agana okuva kyobudde abawala bameke kumugolese n'abazadde mumaka muno bakkirizo zaaliddwa nesimye kuba njagala njagala ebyaddala ddala Sala wanunga tuliva kabi
Chimanyi ndi mukambwe muzo Nasome bitaba bayimbo chimanyi ndi tusengeja